studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaru jamene fulfulde talatare noga e jegom lewru juillet hitane 2016 jena yamde sokki do studio tamani miden tawa e les maisons de la presse bamoko jottino no do kabaru juddi umar waygalo mo koriansa korombana se kirabon competitivité botu sappo bo fedde hande jokkitade kaldale kawrangal fuddi kenya le leedi meden di o do boton hani timmud le nyaloma ko kanko don lamir o do boto holli timmetti makko cagal ko basi di ngato kidal toso yibbe le chapande keddi hen wakande boto fuddanonde fedde heere kasen juddinama kande hun cedde hono tidalaji kidal di hore fati dum wadda tidalaji goddi kasen le boto kaddo jukkitade kaldal e kawrangal le leedi meden di fa hande to kidal tobe kollitiwide balde nay caggal ko basi watto hakkunde gacce asiya watto jono yimbelbe puddi yaltuton sedde sedde ndi won bitikaji du utta ton watto jono dum e tawede fu jamaade hakkilaji moyen jottaaki feyi walti de noddete IRD walti hirndirde e laamu on de wattu jonoobe kolliti wiide dum wonon laamu o fa hande waawana gollidi di sabbi de arme mali hokkaaka wakkati jono kaborde no haani reenirde leydi ndi be ngadi noddango fowde laamu tinno faabiro mangal pade noddirteebe faamaabe paabele nokko o yalla hono watta fa jamaade de fu reene le mali fu e mangal mudu sekiraabdi wonno sembe kabaruji dum jogino do bete hande di batte radioji di fa gasa bismillah modon e hedaade kawrital sappo bal fedde hande jokkitade kaldale kawral alanzeri le leedi meden di ngal do kawtal ngal fuddi kenyen do bomako do engal hani timmod le nyaloma ko wattu jono hollitindi witangal do kawtal fuddi caggal ko gede no tirtode plateforme kanye sema memindiri le ngal lori kidalde le yontar jabbi non de so maybe fa heewi ngad le hendu fa kebem famtade kede muhammadu samaseku
tobbe tati kani jewtede le ngal kawrital sappo bal fedde jokkitata gongul de do tobbe woni kabaru joyingol lam hakkundejo golleji mokdi e kanye kabaru denagu ngalure kidal bongal onoku kay be kawru hen halfilde du yimbele mbawondo dum sala pati dum jilondira e golleji CSA di won koliti do wiide be ngari dum sala pati dum hada golleji kawrtal fedda jokkitata gongul ngal kawrtal bamako ngal wadi wattu ne basi imino yotere jabbinde hakne gubal gacha e gubal asiya basi lati do sababu yimbele hewbe keddige hen horejo fedda jokkitata gongul holliti metti mudun bangal o do basi lati do sababu bibbe leedi mali wobbe iwi hen honjotobe kebe holliti wiide yama tidalaji goddi jiya batte o do basi chakitido ka yila kala ngardo hawrtinde ngal kawrtal ngal tidala kidal o hebene dabare jottido no yawiri
fa hande no tidalaji kidal di ngordinobe kolliti wiide wattu jono fedde joyinama le kaldal e kawrangal kande jokkitaade dido tidalaji fa jewto yalla hondu hani jogini e hebini rede jogala le majjundube bi kon sababu de do fedde fa be yalla hono botu sappobo kando wadde le leedi meden di fa kaldal e kawrangal jokkite fa tidalaji goddi jiele hen kede kanko no dotte Ibrahim Ould Sida to yo kejaado walde sema le kaldal e kawrangal ko mo halido hen do faccitango Muhammadu Sabaseku
parallèle
in kuliti non wide kabaru kidal o hadata golleji di sabi dum halfinama fedde yimbe le andanbe dum min jide dum lato kanyum tam tobbe kawrtal ngal kambar dum min kalfini dum wobbe ka dum wottene hakkile tawe dum hadali golleji di yama dum wada yontere yama dum bura dum wana wajibi dum timale le ndedo yontere sabi ndedo tobbe re sarta ka non le kawrtal ngal ndenno dum wawi latade hello le kawrtal ngal hewtu yettidalla dum donta ka non min kalfini dum fedde andanbe dum tawe dum hadali golleji kawrtal ngal ndenno hono dum sartani golleji di fuf pawete do tobbe didi yargol yeso golleji lam hakundejo o talkuru dawrol jati sinama bangal mudun min puddino jati faminde yimbele kabaru majjun bangal kabaru denagu dudun an hani be ngada sifa talkuru dawral facintinoru golleji lugaji di
sekirabu so ngabbi do bemalande ngal do mbay neltidi mijoji modo hello am bemalande ngal mi noddirta face Facebook e Twitter studio tamani holitidi wide balde nay caggal ko gede de memdiri nokku noddirta kidal gacca kanye asiya yimbe le gombe tobe be koliti wide won bitika e puddi uttinde ton wattu jono do e tawede fu jamaare wonde ton hakkilaji moy jottaki fefedi basi di immoton kase kede neddo gotto kidal to ko halido hendo faccitango Muhammadu Samaseku
ngalure ne andeji hande kay budigaay di fu auditi luma odun nati gollude kewde auditi nokkuji mun en tidala fu min jaay tafun kabata be gubal MNLA e gubal ASEA kay an fa hande le ngalure nde min nani wiide be gonde fide dabare no basi o nyifirta so wana dun koy torafu wara le ngalure nde tafun mi hore yodo fa le ngeen to huntude haaju jam wardi mi yottuke fa l'hopital to jewode gidi an goto dogotor ngondo tun o mi hebi yide no jama o worri jaati ne kuli jaati pat basi o bamto kasin sabi yimbe le gubal MNLA kuliti wiide kabata be gacciabe ngodaaki ngalure nde sanne e be le nokku ngodirdo anefis kilometre ji chapande nay
près de 40 km de la
caggal ko bonanda yi ngati ton nan palato ko kenyen walde IRD walde hirndirde laamu onde be ngadi do kawrital mabbe jide yimbe el jedo be khabaruji be le majjunbe ko litti metti mabbe caggal ko bonanda yi ngada fewde mangal paden le leedi meden di be ngadi noddango fewde laamu be bi wattu jonodu laamu ronkini hono hani fa birade mangal paden gombe le leedi meden di fa ndokke kaborde jayal hono kani renirde bibbe malifu kede kanko noddirte do professeur Saliku Sanogo o yo jokko don horeji IRD ko mo halido hen do faccitango Muhammadu Samaseku.
Essentiellement nous remarquons que nos forces armées
in pam vidi mangal pat men be ngala bawde hadde hono dido bonandaji ngadanno dali fewde e lamu o hertade lami do leedi ndi hore mudun sabe kanko dun halfuna kabar mangal pat be salalarmi mali an heba kaki kaborde kantidi sabe yimbe la immo tan wara ngada bonandaji li hono o kam modo nampala o tawe en bawa hadde dun en bawa dun sakitari dun no haniri dun hawranta fay goto hertade bale politique de suwon ko kabar politique hani hunchande hore minen hedube lanbe kani hinari dun sabe golle amen e jewde e jewtude kala ko fewali sabe bangi goddo dum yo hononi e be yidi bonnude armi meden o so noddo wuri an hani pian dabare no larmi meden hebata bawde dranade leedi ndi
les moyens de défendre l'intégrité du territoire
dum wono no kambe sukabe jokkolbe gombe to gawotobe balé civil en gonde to de kenyen be jaltibe ngadi ton majere mabbe wattu jono majere de fuddi nokku noddirte do sakore dum yehi dum timmoyi dum on to suudu to gouverneur o gollato ko woni faada majere de be kollitivité be tawda dum lam hakkunde jono hani jidinire le sa haliidi meden di be bi non tan watta wattu jono so himbe be fu ngattale hen koyde mudun en non do lam hakkunde jo wori yalla kaldade kawrangal an tabe le leedi meden di kede kanko noddirte askia muhammedo o mo leende do walde ko ali do hen do faccitango Muhammadu Samaseku.
Les raisons elles sont multiples. Fondamentalement
sababuji di kay ana kewi ka ko min buri fufun tande hore hono fuf mbawe tan wallude gouvernement leydi Mali o bangal joonigo lam hakundejo sabe kabar lam hakundejo o ana jeyda e nule golleji talkudu kawral sinyinaadu aljendu denno hakile amen ana hani jaliin di fuf ya dabare no golleji joingol mun yawirta sukabe ngadi majagul batte hollitinde metti mabbe bangal torraji ngadaadi fewde be gawbe sukabe no dabbe fuf notige tabe wana kabar pelle politique non dental ko buri pelle chabani tati sukabe ana wonde landule balla fewde gouvernement leydi Mali di bangal golleji joingol lam hakundejo
à travers la mise en application des autorités de transition.
Be kollitiwi de sicili cubaado hitaani hikkande le leedi meden di yalla yimbe le be fa ngattale hen koyde mu en fa labal wad le mali fo e mangal mudu won sicili mo be tubi hitaani hikka nyaloma keede naado dum won roobe mo no dirta journée pan africaine idum hani wad le chapantete go lewru jeendu le leedi meden di watto jono be mbi wala fu ko be tubiri o do golle so nanno gallure bamako de tunniri no yalla di do tidalla jana kebene jogala sabi de sa e kutteji di fu e roobe dum watta fewde e mudu en watto jono laamo be ngadi noddango fewde roobe tinno ngattale hen koyde mudan yalla labal an wad leedi meden di kede kanko noddirte do madame Diallo Kama Sakali Bawo kanko lamido wono golleji pan africain leedi afrique de leedele kedude hirnangi de comme halido hen to faccitango Muhammadu Samaseku.
Cette année le Mali a retenu le thème comment pour
Ika, Sicily ko leedi Mali bami ko woni holi dabar pieten sala himbe le fuf ana kinno kabaru cenam der leedi Mali sabe min tagti wiide ngalure bama ko dende ende joni de ana certi fasane batte tundi joni de tadale majja dun ana kewi kanko dun sabe min tabbul torrobe sanne sukabe e rewbe bangal golleji dimi anni wadde di ana lehen sifatiatiri kupitowo e bedono famu himbe le do Sicily cenam dam sala himbe le kinnibe dun be fuf ana heba safade do dabareji dibi jogani de do tadale sabe goto fuf e famu mudun bangal tidalaji fawidi do rewbe e kanye jogalal majji do leedi ndi fuf o do projet hani wadede an hani pabondiran sala goto fuf ana watan hakille de do tiadele cenam
fleu que constitue l'assainissement soit l'affaire de tous.
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
sekrabe jurne de jeyelo ne le rezo ngadi dem fuddirando segudo be kollitiwi de wattu jono golleje fuddito ilale ala jabbinodo faabe kokka sukabe gombe tombe poddele kokkan sekrade nyaw buballa wattu jono dedo poddele kokket sukabe ngala hitane fa yottio duubi jeube jeyal hono be kan sekrade dido nyawuji sobami fa ndungu nati ton lanni odo golle waldinde be noddirta kacce kacco di crelef dum woni dum woni walde chrétien en leedi meden di bal musada ko be anni wattu len ko dal yafa emido chapade jeegom e jetti safa dido golle jana kan jokite to balde joyi wudute ngardam faado sigaso do ko yaati himbe le chapande na yom dum wono kumini be kabaru en ka holi tindi wi de cialal le leedi meden di kanye gonde famine to sigaso to no nyaw heere kanye e nyaw sida o wori to goni faana o do golle du fa famine hon dido nyawuji ndabirta kanye no di kani tedirede Jurite garanti minire fa nokku no dirteedo menaka be ko litiwde wattu jono do wono malde Medecins Sans Frontières wonde to menaka to wonde be bi yimbe la mabbe kani en yimbe la bolbe sumbu pali do le lawol nokku no dirteedo talatay le majjo kanko no dirte Salim Tansiru Touré o holliti wiide yimbe la be gonno le mobile gotel yob yimbe la nayo kambe pali be do yimbe la so be teti kala ko joggi fu wakar jono MS fi holliti wiide darna golleji mudo di le o do nokku sakirabe o katte nyalom hande kabaruji di min joti on sane heda hejo jame faande kedde hedaade hono andirdo no do e seeda yowtere meden de ana wodi